Isa jangini fukara en mudum fahin be acca watago ko goddo wadata be. O wi'i ta habta yeso kalludo to goddo marake ma der galangal nyamal nden kam hokkumo wolo woto bo yidu konnejo ma barkidin waybe ma alla andi to goddo huwima kalludum o tammi hitago huwanbe ma hallende o foti hitago do duniya do o malla bawo mayde na an watan to hore ma be hitago hallube alla yidi imbe fu isa bido bo huwan wotbe ko gidda be kuwane.